Bonnie Dangan Kate, Yate. What under letter who corner section tea, Mange? Stand us, Sammy, who Bonnie Dangan Kate, Yate. What under letter who corner section tea, Mange? Minakala ngaqhina ukuzo ngingomukhetisa. Yazikala ngaqhina ukuzo ngingomukhetisa. Umina sangqina ngokuzwa bengqome edolobheni. Sengqina ngokuzwa bengqome edolobheni mangqoke kahle. Sengqina ngokuzwa bengqome edolobheni ubuhle bami. Uboyibheka ingozi ziyakushiya ezinqumeni. Uboyibheka ingozi ziyakushiya ezinqumeni. Ubomphatha kahle bayangisabawela abanye. Ubomphatha kahle bayangisabawela abanye. Ubomphatha kahle bayangisabawela abanye. Ubomphatha kahle bayangisabawela abanye.
Yes, in the name of the Father.